Isithombe samashumi amabili. UJesu nengane efile. UMarko 5 amaverse 22 kuya ku 24 no 35 kuya ku 43. UJesu wayesendleleni eya emzini kaJairus. Wayeyindoda ebalekile esontweni lamaJuda. Indodakazi yakhe yayigula kakhulu. Wabiza uJesu ukuba azoyiphilisa. Kodwa ngaphambi kokuba uJesu afike, yashona. UJesu wathi kuye, ungesabi, kholwa kuphela. Abantu babezokhalisa uJairus, kodwa uJesu wathi abahambe. UJesu wathatha uJairus nomkakhe, kanye nabafundi bakhe abathathu, lapho kulele khona ingane efile. UJesu wabamba ingane ngesandla wathi, ntombazanyana, ngithi kuwe vuka. Ngokushesha yavuka yazulazula endlini, bayinika ukudla. Yebo, uJesu namandla ngisho naphezu kokufa. Laba bakholwa belandela yena, akumele bakusabe ukufa.